Nibaki kwa wako, furaha yangu wepo wako baby. Ukweli uko peke yako, nimeridhika mimi mwenzako baby. Wengine wana ulicho nacho, chako changu changu chako,
changu ni chako.
Ukuwacha siwezi bado, ukuchoka ndo kwanza bado baby.
You're my beautifier, take me higher. Oh my love, my desire, wangu mwaya. Oh my love, my beautifier, take me higher. Oh my love, my desire, wangu mwaya. Na wewe bu, mstaki nchelewe, wajanja wasini zidi kelele bu. Yote sababu ni wewe, fanya kwa ajili yako. Sababu ni wewe, fanya kwa ajili yako. Nistiri kipenzi nisijambuka, ikisinzia nifunike shuka. Siwezi kuchepuka mina kuokopa, yani kama uji kwako natokota.
You're my beautifier, take me higher. Oh my love, my desire, wangu mwaya. Oh my love, my beautifier, take me higher. Oh my love, my desire, wangu mwaya.
Much money.